huruma ya kwamba neno lako litembee kati yao liwajenge kiroho, kwa sababu tunataka kuwa na msingi wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, tufanye kazi kulingana na mapenzi yako. Tunaomba kwamba siku yote yetu ya leo yote utuongoze kile ambacho tunafanya kazi yetu, ili tuweze kukupendeza wewe na wewe peke yako. Tunaomba hayo machache tukiamini ndani ya roho ya Yesu Kristo.
Amen. Okay, Kristo wa neema yote. 1, 2, 3, begin.
Kristo wa neema yote, ingisha moyo wangu, nifundisho ya baraka, inaamsha shangwe kuu, unifunze nikupende, nikuwa Yeah.
amen, amen. You may have your seat. This morning our scripture is from the Gospel of Luke.
Leo somo letu litatoka katika Injili ya Luka.
In chapter 2 verse 51.
Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 51.
And this is the word of God.
Na hili ni neno la Mwenyezi Mungu.
And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart.
Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake.
Now, in this verse,
katika mstari huu,
it says he went down with them.
Inasema kwamba akashuka pamoja nao mpaka Nazareti.
If we read the verses before, we discover that the he that is being referred to as Jesus.
Naona kwamba katika mistari tunasoma zile zinakuja kabla ya hii mstari yenyewe inaonyesha kwamba inazungumzia Yesu Kristo.
And we read that he went down with them and was submissive to them.
Inatuelezea kwamba alishuka pamoja nao hadi Nazareti na alikuwa anawatii.
Now again, if we read the previous verses, we realize that when it says them, the people being referred to are the parents of Jesus.
Na tunaona kwamba akisema kwamba alishuka pamoja nao anamaanisha wazazi wa Yesu Kristo.
Now, the first point I want to make briefly,
jambo la kwanza ambalo nataka kuhimiza kwa ufupi,
though we could talk about this subject for hours and hours,
lakini ukweli kwamba hili somo tukienda kwa kindani tutaweza kusoma kwa muda mrefu.
And that is that Jesus was born a human being.
Naona kwamba Yesu alizaliwa katika nafasi ya binadamu.
This is the doctrine of the incarnation.
Hii ni mafundisho kulingana vile ambavyo Mungu alibadilika akawa binadamu.
That God the Son became a man.
Naona kwamba mwana wa Mungu alibadilika akawa binadamu kama sisi wengine.
And we have to remember that God the Son always existed.
Lakini tunafaa kukumbuka kwamba mwana wa Mungu alikuwa tangu enzi.
There are three persons in the one being that is God.
Kuna utatu utakatifu katika nafasi ya Mwenyezi Mungu.
They are the same in substance. They are equal in power and glory.
Hao wote wana uwezo na nguvu sawa.
God the Son was not created.
Unajua kwamba mwana wa Mungu hakuumbwa.
God the Father, God the Son, and God the Spirit have always been.
Unajua kwamba Roho Mtakatifu, mwana wa Mungu na Baba Mwenyezi Mungu wote wameishi hapa ulimwenguni tangu enzi.
But God the Son became something that he was not.
Lakini nafsi ya pili ambayo ni mwana wa Mungu alibadilika akawa kitu ambacho hakuwa anataka kuwa, lakini kwa sababu ya kutupenda sisi sana akawa binadamu.
That is a human being.
Na nafasi hiyo ni kama kuwa binadamu.
God the Son became a man.
Na unaona mwana wa Mungu akachukua nafsi ya mwili ama akawa binadamu.
The divine nature of God the Son,
na ile nafasi ya utakatifu ya mwana wa Mungu,
was joined with human nature,
na ikaunganishwa pamoja na nafasi ya mwili akawa binadamu.
And so his body, but not only his body, but his mind.
Naona kwamba nafasi yake kama sio kwa kimwili peke yake, lakini pia katika hali ya fikra zake na mawazo yake,
were fully man.
Ilikuwa nafasi ya kuwa kama binadamu kama sisi wengine.
Now that means his body and his mind had to develop.
Naona kwamba katika hali yake ya kukua maisha yake, kimo na akili zake ama hekima yake ilikuwa katika nafasi ya ubinadamu.
Just like each of us, he was physically born from the womb of his mother.
Na sisi wote, kama sisi wote, yeye alizaliwa kutoka kwa tumbo la mama yake.
But in the case of Jesus, His mind developed without the hindrance of sin.
Lakini tunaona kwamba Yesu Kristo katika nafsi ya pili yeye aliendelea kukua na kwa kimo na hekima kulingana na uwezo wa Roho Mtakatifu bila kutenda dhambi.
He was not born with a sin nature as we are.
Yeye hakuzaliwa na asili ya dhambi vile ambavyo sisi wengine tunazaliwa nayo.
He was not hindered by depravity as we are.
Yeye hakuzuiwa na ile hali ya kupenda mambo ya ulimwengu.
And towards the end of our text we read that he was submissive to them. He was submissive to his parents.
Naona kwamba katika sehemu ya mwisho ya mstari huu tunaambiwa kwamba Yesu Kristo alikuwa anatii wazazi wake.
So Jesus, God the Son,
naona kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu,
though he was God,
hata kama alikuwa Mwenyezi Mungu,
he came to the earth,
akaja hapo ulimwenguni,
born to woman,
akazaliwa kutoka kwa mwanamke,
born a human being,
akazaliwa binadamu,
born an infant child,
akazaliwa kama mtoto mchanga,
and his body and his mind had to develop just like all of us.
Yeye katika akili yake na mwili wake alikuwa katika hali ya nafasi ya binadamu.
And he was born to human parents.
Na aliwazaliwa kwa wazazi ambao ni binadamu kama watu wengine.
And he submitted to those parents.
Na aliweza kuatii na kunyenyekea kulingana vile walikuwa wanamwambia.
According to God's law, we are to submit to our leaders.
Na kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu ni lazima tutii mamlaka ya watu ambao wanatuongoza.
God in his providence places each of us under various leaders.
Naona kwamba Mungu akipanga ratiba yake ya kazi hapa ulimwenguni anatuonyesha kwamba lazima tuwe na ratiba ya viongozi na lazima tuwatii.
We have leaders in the church.
Kwa mfano tuna viongozi kanisani.
If you're a child, you have, or even adults, we have leaders in our families.
Na katika familia zetu pia tuna viongozi katika familia hizo.
We have leaders at work when you work at a job.
Kwa mfano kama uko katika ajira yako ama kazi yako unapata lazima uwe na kiongozi wako.
We have government leaders in whatever country you live in.
Katika nchi zote ambazo zinapatikana hapa ulimwenguni tunapata kama kuna serikali na kuna viongozi katika hiyo serikali.
And here we must again follow the example of Jesus Christ.
Na kwa hivyo Yesu Kristo anatupatia mfano wa vile ambavyo lazima tutii wale ambao wanatuongoza sisi.
He was submissive to his parents.
Yeye alikuwa anaweza kutii na kunyenyekea mbele ya wazazi wake.
Even though he was fully God, the king of the entire universe, the creator of all things.
Kwa sababu yeye alikuwa Mwenyezi Mungu na alikuwa mfano wa wafalme, lakini angeweza kunyenyekea mbele ya wazazi wake.
When he chose according to his perfect will and plan to take on humanity for his self.
Aliweza kutii kulingana na mpango wake yeye kama kwa mapenzi yake ili aweze kubadilisha ama kukomboa binadamu katika hali yao ya kutenda dhambi.
He also chose to live as a man.
Na alikubali kuishi kama binadamu.
And so he submitted to his parents as a child.
Na katika hiyo hali akaweza kunyenyekea na kutii wazazi wake.
We are also to submit. We are not to be selfish.
Na sisi lazima tufuate mfano wa Yesu Kristo tuweze kutii na kunyenyekea mbele ya viongozi ama wazazi wetu.
Jesus gave up his individual rights in order to be submissive to his parents.
Unaona kwamba Yesu Kristo aliweza kujikana haki zake ili aweze kutii sheria ya wazazi wake.
Each one of us, we are to give up what we believe is our right to do whatever we want.
Na lazima sisi wote tupate ule mfano tujikane yale ambayo sisi tunapenda tuweze kutii maneno ambayo yanatusaidia sisi katika maisha yetu.
And we are to submit to our parents and to our teachers and to the leaders that God has placed in our lives.
Na lazima tunyenyekee mbele ya walimu wetu, viongozi wetu, wazazi wetu katika maisha yetu.
This is part of being a family. This is part of being a human being.
Ili tuweze kuwa na amani katika familia, lazima tuwe na mfano kama wa Yesu Kristo awe kuweza kutii wale ambao wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu kutuongoza sisi.
Each one of you is part of a family.
Kwamba lazima kila mmoja wetu ajue kwamba sisi wote ni sehemu moja ya familia moja.
And you are to do your part as being a part of that family.
Na kama wewe ni kiungo kimoja cha sehemu ya moja ya familia yetu, lazima kila mtu acheze afanye kazi kulingana na ambavyo amechaguliwa ili tuwe kitu kimoja.
We all have work to do when we're part of a family.
Na kila mtu ana kazi ama jukumu ambalo anafaa kufanya katika familia.
A family cannot work properly if there are one or two or many who are to be served by everyone else.
naona kwamba familia haiwezi fanya kazi pamoja kama kuna wengine wanaasi vile ambavyo wanaagizwa.
No, whether you're a mother or you're a father or you're a child or you're an uncle or a grandmother, you have work to do in that role.
Sisi wote katika familia, kama wewe ni babu, nyanya, mama, mtoto ama ndugu, lazima uwe na sehemu yako ya kufanya kazi ili kuwe kitu kimoja.
Everyone has to do their fair share or the family will not work the way God intended.
Tunajua kwamba tusipofanya kazi pamoja, tunajua kwamba hiyo nyumba itakuwa na msingi mzuri na itabomoka.
So you must be patient in your home life.
Ni lazima uwe ustahimili katika maisha yako na uwe ili uweze kufaulu.
You must submit to your parents.
Ni lazima unyenyekee katika maisha yako ili uweze kufaulu.
Even Jesus did that.
Unaona kwamba Yesu Kristo aliweza kutenda hayo.
Now if Jesus, who was fully God, could submit to his parents.
Unajua kwamba Yesu Kristo alikuwa Mwenyezi Mungu na angeweza kutii wazazi wake.
Then surely each one of us, we can also submit to our parents and to our leaders.
Kwa hivyo inaonyesha kwamba sisi wengine wetu lazima tufuate mfano kama ule wa Yesu Kristo ili tuweze kufaulu katika maisha yetu.
Everyone stand.
Kila mtu asimame.
And let us pray. Father God, how we thank you, Lord, for this day that you've given us. We thank you for your patience and your long suffering towards us. Lord, we recognize your commands throughout your scriptures that we are to obey our parents, we're to obey the authorities that you've placed in our lives, Lord. And yet we also know that we have selfish inclinations, Lord. We are born with a sin nature, we are depraved, and so we want to live for ourselves and not to submit to our authorities, Lord. May that point us to you. Lord, we cannot, in our own power, obey your commands. But it is Christ in us who enables us to obey, who frees us from our sins so that we can obey. So Lord, we thank you not only for your grace and your mercy that you've been patient and long-suffering with us, but we thank you for your grace and your mercy that you enable us to submit and to follow your commands. Lord, we thank you for Mercy Christian Academy. We thank you for each of these students. We thank you, Lord, for the teachers and the staff. We pray that you might be with us, each and every one of us today. You tell us in your word, if any of us lacks wisdom, that we should ask you and you give it. So, Lord, we ask you for wisdom. Give us wisdom in our studies. Give us wisdom as we teach. Give us wisdom as we seek to live our lives in obedience to you, Lord. And may your name be glorified in all that we say and we do. In Jesus' name we pray. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him.
Thank you. Now, just briefly...